Kati mpulira ntandisa kuwomerera te simanyo bakalenda byekyenvu mama mpulira ntandisa okutungulira ennyo waliwo omuntu gwenengedda gyeno ng'ayinawo engeri gye yebikula ng'atalabika yabobedde wano mu kifuba ndabawo ebitutwa ebyawukanira kameme wano bwewati ekimu kikiri kisonze eri laba ne kino kikino kisonze eno gyendi mbatudda onsaana nenyikeo atalabika avuka mmotoka ye maama kasita abakazi batwala nnyo emitobe ginaaba jajjudde nja kusaba wakiri ankakatikeo nyabo wange tosaaniro mpiteko bwotyo obwedda ndi wano okulindo gye nti nengeri gy'ovuga emmotoka yo maama kamunye tejjula ne bwotikootya mbadde nkusaba onneetwalireko bambi nange ntuleka obobeera tondeka ku kkubo nkulavinga nnyo nnyo wakiri twalira kameme amunange ntwalira kameme maama
akameme
yatejjuleteka ku kameme maama
dala
kameme nze tonswaza ntwalira kameme maama akameme samanyako nteke ku kameme maama mpulira ekimbinula buli lunaku nkulaba ng'ompitako bwoti nenkugoberera kwe kyotomanyi onombuuza nti kikinkulondoola nze sinze nakutuma okulebya enneetaaga olinawo engeri gye weebigula bwoti otambula ozina kwe kyotomanyi era nze bwe nkulaba ng'ompitako maama ngoberera nnyumirwa ntambulayo abasajja abanji obatunuza embebere bwe bakutunuulira ebbuba nerinkwata yenza kububira bulijjo gwotomanyi nkirowooza lulibedda nange nontikka engeri gye nkuyoya nnyabo nsabukkirize nkwagalidde ebbanga ddene ggwe ly'otomanyi naye olaba olwaleero nange nevaamu ngenza okulaba ng'ebiseera biggwayo abazze oluvannyuma obatikka mu mmotokayo nze omwana w'omutaka ng'ombikulira ku mutwe munange ntwalira kameme maama
akameme
yatejjuleteka ku kameme maama
dala
kameme nze tonswaza ntwalira kameme maama akameme samanyako nteke ku kameme maama yaddobadde tokimanyi nti nno nkwagala kasitagambye yiyabunga kaatikawo ate olungambe entambula esigadde waka zendaba wazze weevuga oyita n'entambulayo abantu basiiba ku ndakuba noonya be batwala omusaabaze omufunye ekyokkalaba buŋŋaana omuntu gw'ofunye si wa muzannyo naye era bonoosibwa ate eri mulala anajja yenze gwowulira kiweewa wa bonna ayimba kuzireedi ayagala ezikozeeko naye olwaleero nnyabo okiguddewo bw'osuwa jjansi eno mukisa kujjalu nkimanyi emmotoka ye erinako bakasitoma nange enteekaako ku lisiti ya bootikka yadde emmotoka ye ejjuza bakasitoma njagala onteekeko ku lisiti ya bootikka ate munnango n'onkasukandagewaani gwe gwenzudde ng'olina bye neetaaga nawe okwenyiriza onoonya bootikka nzuuno ntuuse ntwalira wawankaabya ate emmotoka yo ndaba enyiridde nnyo naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu yadde emmotoka yo ndaba enyiridde naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu Sengo vuga kumairo satumvamu Bwensure yo nga noye nyongera yo Orugendo lwendi koluita mbibira nyo Mtu alako walipe wa itika uomu Olivera neti manyaboli tusawa Goinza no fenche ye mboto kaneku kwao Abakati musana mchimanye ntindo tubayo ya nyo Omusanja wabakambie chimanyabera bubinyo nyo Mama ntualira kameme mama
Kameme kakita waluwe ya kesu
Kameme kakita waluwe ya kesu Kameme
kakita waluwe ya kesu
Kameme,
kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, k